another one.
Yeah.
Bill Scofion official.
Official.
Dance all five. You know how we do it. Roll it up. Akaribi na chunyi chol.
Amirwa.
Akaribi ni koi wi.
Amirwa.
Akaribi na wao check.
Amirwa.
I live my life peacefully.
Amirwa.
Akaribi na chunyi chol.
Amirwa.
Akaribi ni koi wi.
Amirwa.
Akaribi na wao check.
Amirwa.
I live my life peacefully.
Amirwa.
Yeah, you can name the street tree. It's our mogo mito team and balo team team. A gulo don't dang ticket your lot. The better can it again eat your dear beefing. So I need bottom on a terrible weak thing. The more you hate me, the more I keep eating. You keep on hating, you will find me shining. Cause I know that bless us a peacemakers. Akadi bin na chunyi chol.
Amirwa.
Akadi bin ni koi wi.
Amirwa.
Akadi bin na wao check.
Amirwa.
I live my life peacefully.
Amirwa.
Akadi bin na chunyi chol.
Amirwa.
Akadi bin ni koi wi.
Amirwa.
Akadi bin na wao check.
Amirwa.
I live my life peacefully.
Amirwa.
Mwa kong jini nwe dagojo.
Dagojo.
Mwa kong jini nwe rokokolo.
Rokokolo.
Mwa kong jini nwe balukuj. Adoe jemi yeni ngwa bere nuo. Kanake rock one and your jet again. Kramanu pachu da jope jamare. Ajo tichumiro bedi koro yare. Etuko de mano ana feel fado ye. Akadi bin na chunyi chol.
Amirwa.
Akadi bin ni koi wi.
Amirwa.
Akadi bin na wao check.
Amirwa.
I live my life peacefully.
Amirwa.
Akadi bin na chunyi chol.
Amirwa.
Akadi bin ni koi wi.
Amirwa.
Akadi bin na wao check.
Amirwa.
I live my life peacefully.
Amirwa.
Kire bala shita Teter wate wia maro kwa akadi lita Akadi yana mangyan tie bita Shala shala teter wate wia bago ya kita Achunga chilpa roko kola isa mpita Maru cha bedi ya kwako na kafami Kayano yomu ya faka fani ani Katuli chama dopa uja maro majani Akadi bina chunyi chol
Amirwa
Akadi bini koi wi